Tumbe saya tukola bwati bakaba sajja butugumbulutyo. Oli wangeri kyata isabalungi abisimbo n'obafajje otyo. Naba wajjale kawamba emitwe emiyaye kale oli wangeri kyata manye batefu. Onkutulidde ne gita nsula kuyimba nze komani n'ogira okubulwawo sula. Oli mubbi nnyo omundeke mmulangire bwati tunaayogera ng'abali ebukodomi n'owulira enduulu n'emiranga maama anaabagagga abasikamulamulamu labo obwamulekwa ewefuza obuganda banangira ttima olutulesa amabuje lufaakuuza n'abali ebuziizi lulindikula n'abali mbireeyo lwanda siruya n'abava e bulaya omutemwawenja ne munda z'abakyala nakunyuulayo n'obutonda maama ate takuba miisi n'obujja bugaya kugambye luzibu tulya nalweka n'ebifo ewasanyukirwa luli erukyema luli mu nguuli gye twekesserereyo luzibu olw'ekiba tamidde kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo baana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo baana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo nnyo kitalo baana batu kitalo nnyo. Gete se walume zero ntunuzanga atali musajja atali na gitao njola z'abayimbi abo bosomba obulize etali siteji abareki n'ababosa nova n'abakadongo kamu natugatikati sebo gyotutwala tetuli butulo emagombe wale tava kalungi nabo nabe atwala mpawalita balindi bulo etali tawaza eyo munzikize watava ddoboozi nange Paul gyendaga ewaliwo mu ttambiro lyeyo wawunye ntiisa era ewabuliraano w'omulungi nze ky'ova ondaba mpa gitanga yala zino na byonna byenkola tebimpa maanyi banange saayo okufeerika ebibuuzo ate nebyanukula bikingiri ntamivu ekitawaŋŋanya nanga yali amabanja ebirinjogerwako awatali kuwuuna bwekyo ne newuneka ne mbango mu kyawe ani yali njulira ndiba nziidde kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo baana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo baana batu kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo nnyo kitalo baana batu kitalo nnyo. Abagunya ebitiibwa bannange ne lukkalira lubuukulire ng'omwo bonna b'emibiri egyeyiwaayiwaawo sebo bonna terubatiisa maaso lubaawereba puresha n'alusoyo ne basindoguma n'olutya lusajja nga luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifo lukwandifa nduyimba eyo wajjanjabirwe n'ensi yafa dda abalala lubazingirako wakeeyo ale nno lwattima olutwenyaza mu baana laba wojja ofuuka ekyenyinya lwabwotyo era n'ofa ng'oweddemu omuwendo ogatta n'obulumi obw'ekika ekibofu ne lugabana emitima egy'ekinyanya mwattu mu bantu bannaffe be tunyumya nabaabo olinaakusanjako awatali kutya namu n'atakubya ngeri ki gy'oleka mu mabuje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka bababonde bamanga abatali baana bagumba ba mitwe abo bantamanzi abatusuza twaziraana mu miranga abalungi n'ababi bonna abagase ze njagala ndabe ku lulimi lwa walumbe olwo olugattika ebikaawa n'ebiwomu oba mabirizi lwa mulyanga yadde alowooza bannimisa ntamidde munnanga omute yali amanyi okuyimba ate nga nange lunnonya eddoboozi kale ekyembannumiramu byentera okuyimba tulabye n'obulumi obutagenda kugwa kino kitalo nnyo era kitalo baana batu. afazali singa wazawa bada nebatubulira kwefana ne waleo mama abalenza balya bemiti wabati abonane rubayuza masuti luro ne mubyala byabagaga ngalukonyo bulango olusebinyowa lwanda sirulya namanya oluzungu olutaliko musomi na mukafiri ezenyanja lwazimamu obukejeru naye atenza wera mugiriki kitalo nyo kitalo leda neda
kitalo kitalo bana batu kitalo nyo
kitalo nyo kitalo leda neda
kitalo kitalo bana batu kitalo nyo
kitalo nyo kitalo leda neda
kitalo kitalo nyo kitalo bana batu kitalo nyo
laba yo ama wefuza batefu ekengera sisa usoro atemno twege ya tuliku mabali yao bakaba nenenze mutyo kubasa nyazala wange singa musonyiwa pananga nzaliro mukuma kumuruki oye mpolu kuli nywe na wekwe aba uza chichagu nywe ngeriyo kacholo nye peteroli za tali mmotoka oba mmotoka imbaba iwombisi nze siu wanga kukupa kunde kwa uneda oya nenye nyarango bange uwe mwenge kwe kutuka wafemi kutuko owa kwe kusiri mbura uva kumabiri ye kwa tanyoli fotia kubuza leka mnova jeba kubo kubundu olio koma nye kututude mkirasi jizizi nuzafuka miko buku ini nsuku jambu kalenta itesala zendeka nimi marulizi ganta midi unaruya novu kazo butana haba masu kugambye lwa mala kotelwe ganya bichafu kitalo nyo kitalo neda neda
kitalo kitalo bana batu kitalo nyo
kitalo nyo kitalo neda neda
kitalo
kitalo nyo
kitalo bana batu kitalo nyo
kitalo nyo kitalo neda neda
kitalo
kitalo nyo
kitalo bana batu kitalo nyo
sanga kuma kubote batta wawe ekumbya rutibiza ya barunji ne babulanye nyaruli olutyanga gwera bayina kubwefu za basajja wano okuyita makubonga abatayina maso olunoto epangidde kumbugambi banangu kufulula abamanyi oluganda mama ebirungi lutubire sawo lutyo naye kale mukama bwatyo ne luyingirira abafumba abalungi omwagalwa ona serengete waleo na wojo sigara kuwase mwandu woti ofundano waluli na yato waluno nerusiku ulabate sobulunji nora mama tembwe gaitinga nao obugomba na obuhulu yotatia kwe bierusibye mayumba gaba sajja neru walampa ne makerele mbaba ngufu digulilusi wale semi tuetui chokai mukamo ino usungu okutulise sange litazi wafi jaja olulia ya sobya jali kwe andi wadereza na kumoku na ife kankano tulinga buwana obutama nyachari uokusoka singa lulia nguza uchandi wade ya de zinange nandi paka siza ni ngulira labaeza alie ntungwe za barunji mama jiringa minyoro chabunda mnyoroba wezula vinkompe mwatu nuli lakati sebobo nabali batubami wendo habe mbute zaali zibole kebisente basongo lewa waganzi kebe yene wena oro memicho kukuka mpao chilichuka kwa ya rabi mwebasibu tensasi labarwate mukama wafaba mumize bambi atene nsabila nabali kurukusi dunda bawechi umule chirunji mwembasibu densasira abarwati mukama wafa wangumize bambi atene nsabira nabali kurukusi dunda bawechi umule chirunji olusimira mpwa luno nifandu imbanze
sigu njera lukamwe
olusimira mpwa luno nifandu imbanze